tamani Alhaji Malifu.
Doyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem aljumare jenay lewru mai hitan 2025 kedi betum gondom hedaade hejo amen dile lende mangal mudum bete hande fu calmini am sanne ballore bama khone bisimi alkamsare kenyam kawtal go obole adnar allah no kaina do geloji hijjobe le leedi amen di kam en ka landini ke fa gas wadude hijjimu em hitan 2025 leedi amendi yambin alkamsar kenya do nyalom ke nadu adnar allah do kura roje sisil mo chubi hitan hikka o woni himme yurmere yu fewde neddo ko tawa fu e golle amem sakira dun sembe ka waroji dum jokani on beti hande bismillah modom e hedade dum kortal ko obo le adnar allah no ke nadu geloji wadi le leedi amendi alkamsar kenu ko noddirta stade du 26 mars go o mudum wadde le adnar allah ndu don le leedi amendi fana majum yo yirwinde kan holitide nafako nga odo daba gondudo holtade koltado wiida na wondi majudal nyaloma hande o jogi non holitiri wiide landin be galdo kortal fa kemen famtar kedde mar wayol
le stade 26 mars bomako do ko yata gelodi noga ana kofa sa jabbiki don seeda a yen dande du ana tonta famila li sa halidi mali ngonda mohammed aghabu kanyun lami dido golleji o hali ko lati sabab mudu so be ngadi o do imadara
la promotion de drone
commandartata yo bantare ngeloba le ngalluje mawde de dum wadde min cubi bomako don wadandu fahim be hewbe be anda o daba anda dun min ngadi do stade 26 mars do ko buri gelodi noga to amen ton le finata wa galle fu atawa an joggi gelob mun dum himbe dawrirta durdirta ka hande en woddi e majjure seeda seeda himbe fu do moto ngaji ngoni
de moto
kanko ministre kumini do kabaru birki sembe celli nokko gote ngadud o do hakkile o wi gelob dum wana daba tan abdul kasim fomba haadi ko dum nafata
l'importance de ce salon
nafa o salon hande wadan natondiral hakkunde jallegni sab himbe hewbe anda gelob latta sababu fanje hande yambere de fu ana fawi do kabaru gelob hedde bangal kebal nafa an yede e mudon joni kay hono gollirta woni ko yewete sini andari ngeloba teewmun ana nafa ko sammu payotade nguru mudon an waawi latade ko sakkebe nawtorto nen dun fu ana waawi yiriwinde bangal keba
sur le plan économique
ko buri gelodi million e ujinaji temettete woni leleedi malindi non suudu ministre humminudo kabaru dabaji leleedi malindi hollitiri wiide ka wattu juno wi gelodi an gondi e majjude seeda seeda on wonde wadde no dango fewde e jamarnde tinno nayro bangal marde gelodi o haali dudati dibe gondi yaltinde nyaloma handen o yalla gelodi yana kaybe
ido kabaroji fu wana hebe do beme ande kesse de do hello am Facebook na do konto X hijjobe leedi amen di diwargal mu em arandere wal waram yude leedi amen di so lando jabi asawere sappo lewru me fewde arabi saudite hitani hikka hono dubiti di fu e uri hijjobe ujinaji sappo e tatom yobe leedi amen di hitani fu yaade arabi saudite nom holitiri wiide horobe maison de la maison du hajj be koliti du wiide le yimbel be do yimbel chapan jenoyom e jenoyom hakkun mabbe kanyum en ka fu visage mu em hebama imbe be du landinama fa gasi fewde e golleji di hijji o wayaade feccangal mudum bamako do fa keben famtara keddem Omar Wagel
hitani hikande kala kijjowo fu so ha jamana wawi windade le beme ande to yodon keson ko be ngadi hitani hikande fa yafina hijjore non kanko noddete Abdul Fattah Cissé lamido suudu noddete maison di ajji do bamako do hollitiri wiide
c'est quelque chose qui
do hunne moddino san ele landingol hijji o do latke sababu e jode amem futtinde chadel kewde bili de feccugol hijjobe hakune agence ngaji baro noji temede joyi de puttode na ela plateforme o ka muina adadu majji buray temedidi dum ana wawi jatira de hono imma dara kibudo lawo
son des avancées
tagal ko be jangina ko be anibe wadde hijjonde hitan hikande kollectivité landiniki no kani wadirde hijjore de Modibo Traoré gote jangina be
formation agnana
jandene mi ngadanaane wadir no wodi min kibi faba muya ko min kasindine mudum fu ele golle o ngaram latade kejaabe leedi amenji makkatu min fu mi de kani tinnaade mi teddina ko mi kollita ko dum watta so leedi amenji tedda
be ko rota so
surdu no de maison di ajindu wadi noddango fewde yimbel annibe yaade makka hitande warorde tinno bindo law yalla golleji di ana jafa
Robert Francis Prévost andirtirteɗo ham kasen ka Léon 14 kañum woni ardu mawɗo chrétien en catholique en gomɓele adunaro Allah mo noddirta pape. O suɓama oɗo ɓingel leydi Amérique kañum warta lontade pape François jawtuɗo 21 lewru avril hitande 2025. Léon 14 honoroɓe muɗum catholique en kañum en suɓi ɗum ele balɗe ɗiɗi. ñalawma keyɗinaɗo le adnaro Allah ndu croix rouge kañum ndu yambinama le leydi amen ndi alkamsare jitti lewru mai hitande 2025 sisil moɓe cuuɓi hitande hikka o woni himme yurmere fewde neɗɗo ko tawa fu yo e golle amen. Le wi hooreɓe wakkati wari jonka no imma daraji hani waɗede fewde warangoji gatteɗi fewde e honoroɓe mabɓe ɗum woni ɓe goldita le adnaro Allah ndu fa keɓen famtare keɗɗema ko kanko docteur Sidi Touré yo keƴaɗo fedde nde ɓe noddirta fédération internationale de la croix rouge le leydi amen ndi hanni Halima Yattara ɗo festango
Nous rendons hommage à leur dévouement.
Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
Leydi amen ndi wakkati wula cattunde sanne tama homo fu no sultirta tam tewtata woɓɓe kañum en ana ɓorno kaddulla ana ɓorno ɓornomaji koye fuɗe woɓɓe ñalawma fu woɓɓe kañum en ka kaddule moƴƴiniraɗe haabu kañum en ɗum ɓuraniɗo em le boli bamako ɗo fa jottoɗa nokkuli kewɗe kasem le leydi amen ndi a tawan ɓeɗo yimɓele ka homo fu ɓornomaji muɗum no suɓirto ɗum haya doctore en ka holiti wiide neɗɗo ana hani andude ko ɓornoto wakkati wulare yalla ana farta iwde e ñawuji yogaji mbawɗi heɓede ley hen fa keɓen famtade keɗɗem oɗɗo dossier de la semaine ñalawma hannde omo Aissata Diarra landinido festango Oumar Wayguelo.
Le ngallure bamako nde so ɓami fa wulare waɗi sanne jamade ne waylita ɓornaɓe muɗum en woɓɓe ɓorno tisiji woɓɓe du ɓorno ko waɗira ha ɓurimo ɓe fu ɓe kaali ko laati sababu muɗum
kaddule moƴƴiniraɗe haabu ɓornotomi fay so cuuɗi gonmi t-shirt chemise kañum ko nandi muɗum ɓurmi yidde le on ɗo wakkati min kam ɗe ɓorno ko kimmi fu bamakko ana wuuɗi homo fu keñiɗum kaddule moƴƴiniraɗe haabu ɗe ni ɓurani kam min kam
ko woɓɓe cuɓoto ɓornade kaddule moƴƴiniraɗe haɓurimo ɗum laatiki sababu so yoga e jagotoɓe keɓe muɗe ana gondi e ɓeydade sanne misala kanko Boubacar Djeguite o cottoro buuji ley lumo mo goɗɗo bomo ko ɗo
roɓuji hono damping aji urɗi Sénégal kan e leydi Mauritanie rewɓe ɓuuri yidde sanne cogguji majji ana ɓama %6 yarde ujunere nde wakkati wulare miɗa wawi yeyde ko yettoto dampeji %6 e détail ñalawma fu en gros miɗa yeeya ko yettoto temedere
non ɗum wori banggal kamɓe cottoɓe kadile worɓe ɓeydu oɗo goto mo jaɓa inde muɗum inde holli tiwiɗe wattu joni ko worɓe ɓuuri fu ɓornade yo t-shirt ɗe ɓe noddata
lacoste
t-shirt ngayiɗi juuɗe muɗum juuta ɗi jeeya toon ɗi ana yiiɗa yimɓe sanne ko moƴƴira haabu fu mi ɓuuri yidde
kadile ɗe gana tekkuɗe ɗum jomum hani ɓornade so wulare no woodi noon kanko noddirte Sala Garba dogotoro to Tumbuto hollitiri wiide oyi ɗum latto sababu so guuri jomum sulta
kaddule ɓornomaji jiɗaɗe wakkati wulare ka yo kaddule koyfuɗe ɗi calɗi neɗɗo e hoore fofota le muɗum ɓornogol kaddule tedduɗe ana waɗa so ndiyam timma e calɗi neɗɗo wulare so ana satti sanne a tawan kuɓɓu neɗɗo ana heewi kuɓɓu ana leefina tergal neɗɗo iɗum haɗa ɗo ko ndiyam timmata e calɗi neɗɗo iɗum reena tergal
o wi so nguleefi sela heewde e terɗe joomum ana wawi latal sababu du so ndiyam timma e terɗe muɗum docteur Salaha Garba
so ndiyam fanɗi e calɗi neɗɗo ina wawi yettinde ɗum sifaji ñawuji kewɗi joomum ana wawi giileede ana wawi tawede wakkati ɗu fu ɓerde makko ana booni wom yoɓe hakkille jaati saabi muɗum won woɓɓe ciñoɓe tordaji kewɗi ana wawi hewtade neɗɗo so ndiyam fanɗi e calɗi muɗum
fa hande on woni dokkude jamade hakkillaji lobbi tinno daña ko hippi e kohe muɗum so ɓami fa nangue ana wuuli taw oyi ɗum watta so joomum rento
sekiraɓe keɗiɓe on paami ɗon mi kaddete kabaruji amen ɗiga honoɗo andir ɗon ni ɗo e seeɗa yewtere amen nde wonam jokkitade wassalamu yewtere amen magazine ñalawma hande o ana fawi e do ana wodan sukaaɓe fooɗami fooɗe faya to jibodirgol ka yo hunde andaɗo sanne hakkunde sukaaɓe le leydi amen ndi ɗiɗo fooɗami fooɗe na ɗiɗo haɓoji hakkunde maɓɓe saatu wawa haɗede fewi noon hollitiri wiide dunki en andanɓe kabaruji ɓiɗiɗi e fina tawa ɓe kollitidu wiide ɗum ana walla sukaaɓe andude hono watta so darano hoore mum ana tintina du sanne kaltidal hakkunde maɓɓe fewde ɗiɗo bilisaji saatu sarab sukaaɓe yogaɓe kañum en ka wala fuu no waɗa so wona du jingande woɓɓe hakkunde ɓeɗo sukaaɓe hono fuu neɗɗo watta fa darano haɓo hakkunde sukaaɓe tawa wala mo jingani lale tangara kalifa goyta tewti andude ɗum hono ɗum wordi kanko e keƴaɓe amen gomɓe ɗe créduji ɗi anni ko o heɓani em dow majjundo fettago Ousmane Niali Bouly kan e mi hoore en kiri e ñalle jaam. Le e galleji na duule booli fa jottoɗa nokkuli yogaji kasen ana heewi yiide sukaaɓe ɓe duuɓmi en warata ana fijida saatu fijo maɓɓe ngo haɓo ana wawi yaltude hen ɓeɗo sukaaɓe mi jiide mum en bamako ɗo hollitimen wiide haɓoji maɓɓe ɗi saatu sababu ana hen
miɗen pijide ko wiyete semblaso watta yoga miɗen kaɓa saabi yogaɓe ana gujja sini miɗen piye ballon yogaɓe ana gaɗa fottuŋaji ɗum ana nawa ka ñande wotere mi e mawnan debbo min kaɓɓi saabi télé commande mi yiɗa télé ŋaji ɗi wattata ɗi gattumi télé goɗɗo ɗum laati sababu famin kaɓa inna dugi ka
sa aɗa wondi sukaaɓe ka aɗa hani jondorade e hunde fuu noon hollitiri wiide kanko benugo jara hoorejo galle sebeni koro bamako ɗo oɗo gorko holliti wiide faale ñalawma hande o hakkille makko anayi kabaru goto tampinɗomo sanne le lewru mai hitande 2019
jamma goto miɗen ñamanno ɓiyan goto kañi ɓinguel takan lemmi an kaɓi joom suudu takan lemmi an o ɗummi tewta e fewi faamu ana fewi ɓiyan o ɗum wona arande wona ɗiɗo ɓerde min du ɗum ɗummin iblisan ɗum waɗi duga hakkunde amen miɗen mbidira haalaji bonɗi wattu ɓoyɗo min kaldatano jamma goto ɓami anni haldude e makko dartudemo o yaafo kan lebbi tati caggal muɗum o debbo goto yawdi ɗum hayɗini kan
ko heewi haaɓo sukaaɓe ka fuu saraɓe a tawa ana watta hen koyɗe mumen woɓɓe ka fa jingana jaati waɗirta ɗum ɗum ne sattinam baasi goɗɗo hakkunde maɓɓe o tan yoga yimɓel ɓe mi kaltide mumen kajolo kulikoro kañe e yoroso wonko sifoto dow hen
ɓinguel dewel debbo takan lemman goto kañe ɓiyam debbo kaɓino ñande wotere debbo mo joddimi o fi ɓiyam debbo o ɗum welay kan mi hollitimo mbimi ɗum wawa laatade o sela wadde ɗi golleji e hakkille on saraɓe yogaɓe ana jiɗi sukaɓe mumen sanne fa jinganan ɗum ɓen fayde tawa sukaɓe mumɓe ngala gonga aɗa wawi hersude watta yoga saabi jinginde ɓiyama saabi caggal dukongo a yiyan sukaɓe e dewran kinno fijirdeji mumɓen
nem le leydi amen ndi saraɓe kañum en ka so watti koyɗe mumen me le haaɓo sukaɓe yo fa senda ɓe tanno sara fu gaɗɗo ko wona ɗum jukkoje ana ɓameno so tonguede muɗum noon hollitiri wiide kanko Moussa Bala Balowo o dunki andanɗo kabaruji ɓili ɗe fina tawa le laamu segutu
folo arande le leydi meɗen ndi suko yimɓe fuu jeeyi ɗum yimɓe fuu gatta birgol mum sini sukaɓe kaɓi mawɓe jaati mbiyata pati jinguine fayi goto ɓe fuu ɓe ponde abada mawɓe gattata kunɗe mumɓen e baasi sukaɓe mo jaɓɓa ene wadde ɗum fuu kañum jukkete misalu ana wawi yeninede mawɓe nden pijirta ɗi sariyaji
jikkake tawi o jokkine haala fa ham wiide wona mere ɗum waɗirteno iɗum waɗano so gondal newo hakkunde yimɓe
kana sindima
pati dugu suka an pati fi suka an ɗum woni ko nanete hannden en anda ɗi taguji gana moƴƴude eɗum wawi nawde himɓe ɓe gala sukaɓe ko ɓuuri moƴƴude mbiya suka men ɗum ɓuuri welde neɗɗo mo Allah newnayi ɗum ɓinguel ɗum saabide mawɓe men jaɓɓatano arande no hollitinde kañum dimi suka
hoɗum hani waɗede fewde fooɗami fooɗe hakkunde sukaɓe docteur siratigui Jean Paul Sogoba kañum ka wi fayi goto hana wattude hunko mumen hakkunde maɓɓe so wona ni ɗum ƴaɓɓiti
basiji sukaɓe ɗum wajibi noon watti yoga saabi mono fuu wiyan kana kañum wawata mawɓe yoga pamata gatta hen kunɗe mumɓen soko kañum tan goto wala fo ko wawi wadde wawa yirwude kana fijide e bandiraɓe muɗum so tawa l'école so tawa le boli nadu e deyandeji
le fijo haaɓo nadu fooɗami fooɗe sukaɓe yiɗo dirta ɗum tan du watta soɓe peccida ande maɓɓe eɗum tekkina du jilli hakkunde maɓɓe